Shira kumutima ya magambo Awatazi jira sivama Mbuku na wanuwa hoze Kuva chira ndetse na mbebe Bazatu wana wadu sechere Musasiku wabjifuza Kurubu na choro hanamba Oh Magdalene, would you love me hard? Bazat kwanga na chodupa, nuko kandi nibizahinduka. Uzankunde nanje ngukunde, nubwo bitazigera byoroha. Everybody knows that too. You will always be my cornerstone. You will never leave, I hope that too. Hari umunsi tuzanezerwa cyane, even hari ibyishimo gusa. Nukumva bashaka kutuvanga. Oh darling, would you love me hard? Bazatwanga na icyo dupfa nuko kandi nibizahinduka uzankunde nanjye ngukunde nubwo bitazigera byoroha.